Lego
African touch
Lego
sare ni sare kila kitu kwa keni sare 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 kwa kwa kila kitu sare hapana wore uko hapa usherati itabidi umesare devo akikipoli itabidi umemsare umeitiwa job na una hata ferare uliza tu wapare watakushe zile vitu venye walipata sare kwa nili suna golden unasali koda takumbless na azote mare niko singo baro sijamare na nikitaka wife ataka mtu sare hapana fanya vitu sio unnecessary muombe god na utakuwa tu shware
Sare ni sare kila kitu kwa keni sare 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 sare ni sare kila kitu kwa keni sare
hivi sasa wacha ni kushow tu kweli hakuna njia mbili kata moja au sare ukimkata god utatupa kwenye nare hapana penda pesa sana kwa sababu mora na eh boni na digeto me rest na digeto Na nikasema ghetto voice wezi okoka cheki wili cheki DK Cheki HK wanavyo flow wanavyo wakilisha Christ Tatu tusare mbona voice au tusare E Christ takukoja Christ takuita bro Take your time and talk to the Lord Got him alone gotta show you the way
Sare ni sare kila kitu kwa keni sare 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 Sare ni sare kila kitu kwa keni sare